waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Waxay ahayd maalin aan caadi ahayn markii david clich oo ka tirsan a b s waa hay-adda tirakoobka austreeliya uu hadalkan jeediyey. Natiijadii qaran, codka haa wuxuu noqday 7,817,274, taasoo u dhiganta 61.6% codadka guud. Jawaabta maya waxay ahayd 4,873,987. Wuxuu kaloo intaa ku daray in ka qaybgalka codayntan ay ka sinaayeen dadka da'da kala duwan, gobollada iyo dhammaan kuraasta kala duwan ee dalka. Shacabka Australiana waxay ku kalsoonaan karaan, ayuu yidhi, in xisaabtan ama natiijadan oo ay ka turjumayso aragtida dadweynaha xaqa u lahaa inay codeeyaan. Ku dhowaad 80% codbixiyaasha xaqa u lahaa inay codeeyaan ayaa ka qayb galay codayntan tirakoobka ahayd. Dhammaan gobollada waxay aqlabiyadu u codeeyeen haa in ka badan 60% marka laga reebo New South Wales oo xoogaa intaasi ka hooseysay. Saacado kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu ka soo noqday safar uu ku joogay ama ku tegay gobolka Asia, wuxuu soo dhaweeyey natiijada isagoo sheegay inuu ixtiraamayo codka shacabka.
It is unequivocal. It is overwhelming. They are our masters. We who are elected to parliament. It is our job.
Waa natiijo cad, waa mid si buuxda loo codeeyey. Iyagaa noo taliya, waa shacabkeenne, iyagaana na soo doortay, ayuu yidhi, oo baarlamaanka noo soo doortay. Haddana annagay noo taal inaannu hawl galno. Shacabka haa ayay u codeeyeen sinaanta guurka. Hadda annaga ayaana lagu sugayaa inaannu sharcigeedii qorno. Wuxuu ugu baaqay baarlamaanka federaalka inuu ansixiyo guurka dadka isku jinsiga ka hor Kirismaska. Hogaamiyaha Labourka Bill Shorten ayaa waxaa qarqiyey sawaxanka dadka u dabaaldegaya natiijada isagoo ku sugnaa isu soo bax ka dhacay magaalada
Melbourne.
Australia waxay diyaar u tahay sinaanta guurka, wuxuu u sheegay bulshada LGBTQI oo macnaheedu yahay kelmada ay isugu yimaadaan dadka aan guurka caadiga isguursan, inaysan ahayn, ayuu yidhi, in markii horeba lagu khasbo in cod caruurinta la qaado.
But you embraced it. I feel for young people who've had their relationships questioned in a way which I wouldn't have thought we would see ever again.
Siday doontaba ha ahaatee, waad soo dhaweyseen. Waxaanu u dareemaynaa dhallinyarada yaryar ee xiriirkooda su'aasha la geliyey, oo aan rajaynayo in su'aalo noocaas oo kale mar dambe aan la weydiin. Laakiin sayn doontaba ha noqotee, cod aruurinta guurku waxay muujisay in jacaylka aan shuruud lahayn uu guulaystay. Senatarad Penny Wong oo Labourka ka tirsan oo aad u qiirootay ayaa waxaa qabqabtay saaxiibadeeda markii lagu dhawaaqay natiijada. Senatarada waa Penny Wong, waxay la nooshahay haweeney kale, waxayna uga mahad celisay shacabka Australia natiijadan.
Thank you for standing up for the sort of Australia we believe in. An Australia that is decent. An Australia that is fair. An Australia which is accepting.
Waa ku mahadsantihiin inaad taageerteen Australiyada aanu wada aaminsanahay. Australia wanaagsan, Australia cadaalada, Australia dadka aqbasha, Australia diiday kala qaybinta iyo takoorka. Hogaamiyaha Greenka Richard Di Natale ayaa ku amaanay shacabka Australia inay ka hor yimaadeen faquuq. Wuxuu u mahad celiyey ololihii haa shaqadii adkayd ee ay qabteen, taageeradoodii iyo codkii ay siiyeen. Wuxuu intaa ku daray inuu aad ugu faraxsan yahay inuu soo joogo natiijo cad oo haa lagu yiri ama haa la yiri jacayl iyo sinaan.
This is a great result for not just the people standing here, not just those communities who have experienced discrimination.
Natiijo wanaagsan uma aha oo kaliya dadka goobtan ku sugan, ee waxay natiijo wanaagsan u tahay dhammaan qof kasta oo faquuq lagu sameeyo. Waxay natiijo fiican u tahay dhalinyarada, jiilasha mustaqbalka, oo aan mar dambe lagu oran doonin jacaylkiinu wuu ka duwan yahay jacaylka dadka kale. Ra-iisul wasaarihii hore oo aad u taageeray codaynta maya waa Tony Abade ayaa isaguna u hambalyeeyey oo lalihihaa guusha ay gaareen. Qoraal ka soo baxay ayuu Mr. Abbott ku sheegay in shacabku hadleen natiijadana ay tahay in baarlamaanku ixtiraamo. Laakiin wuxuu sidoo kale u mahadceliyey in ka badan 4 milyan oo Australiana oo taageertay guurka u dhexeeya nin iyo haweenay. Wuxuu sheegay inuu rajaynayo in hindise uu baarlamaanka horkeeni doono senator laga soo doortay West Australia Dean Smith la horumariyo lana hirgeliyo guurka dadka isjinsiga iyadoo sidoo kale la ixtiraamayo xurriyadda dadka ka soo horjeeda ama diidan arintaasi. Waxaa kaloo la yaab noqotay in dadka degan kursiga laga soo doorto ra'iisul wasaarihii hore ee Wurringa ee magaalada Sydney ay 75% u codeeyeen haa, taasoo ahay tiradii ugu badnayd dalka oo dhan. Inkastoo weli la xisaabinayo qarashka ku baxay cod aruurintan, hay'adda tirakoobka Australia ayaa qiyaasaysa inay ku kacayso xoolo ku dhow $100 million oo dollar.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.